Omusumba w'ekawuku mu bulabirizi obw'emikono ku ludda olw'ekkanisa ya Uganda Rand Daniel Bernard Sendagire alagidde abazadde okutwala abaana mu masomero agalimu eddiini kibayambeko okumalawo ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka omuli obubbi n'ettemu ebyeyongedde mu ggwanga ensangi zino naddala mu bitundu eby'emikono. Wilberforce Kawere musasi waffe alina ebisingawo.
Omusumba Daniel Sendagire binabyogeredde ku ssomero lya gavumenti eryakawuku boarding primary school enakifuma mu district ya Mukono ng'akulembeddemu okusaba okw'enjawulo okutegekeddwa okwebaza Katonda olw'essomero lino okuyitira waggulu mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyakolebwa omwaka oguwedde era ng'abayizi bonna 111 abaatuulira mu ssomero eryogerwako bayitira mu ddaala erisooka.
Ng'abazadde nga bannayuganda ffenna wandibadde otwala omwana mu ssomero ng'alirimu omusingi gwa Katonda. Omusingi gwa Katonda gujja kuyamba omwana oyo okkula kwe, entegeera ye, enkola ye y'ebintu n'endaba y'ebintu. Kyekireese obutabanguko mu maka, kyekireese amajambiya, okutingana, okutemula amalogo mu nsi yaffe. Lwaki? Nti abaana tebafunye ground bulungi. Abazadde tujja ne tubeera nga tukola nnyo, tetukyawa abaana baffe budde, naye ate omulimu tugulekera abasomesa naffe bachapulayini. Kyova nsaba Mukama atubeere ng'otwala omwana wo mu secondary, otwala omwana mu ssomero lyonna oba wa primary, omwana afune omusingi nga guliko okutya Katonda, lunaasobola okufuna eggwanga eddungi ate erinywedde eritya Katonda, n'ebikolwa ebikyamu ebiriwo essaawa eno bijja kubanga bisobola okugwawo.
Reverend Daniel Sendagire era asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusitukiramu okugonjoola ebyo ebiruma abantu be bakulembera. Omukulu w'essomero lino Fredrick Kabonge awabudde abasomesa n'amasomero okulambika abayizi ku ebyo bye bateekeddwa okusoma ebigenda okubayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso.